jacayl way haleelayo wuu ilaa harin waan hubaayo way haya jacayl way haleelayo wuu ilaa harin laba heshiisahaa hadday kala tagaan laba heshiisahaa hadday kala tagaan ama wasel mama ama isu soo hidoogaan laba heshiisahaa hadday kala tagaan laba heshiisahaa hadday kala tagaan ama wasel mama ama isu soo hidoogaan